chumba chipshika kina mishkavu. Kwanza nijenge shavu, mana ba mutu bakaro kota benyewe kunyavu. Every day is new questions, kauja jua dunia mapito. Kichoka kumia haujakuwa upondani ya uwezo, umchezo swezi feri. Kitaka mtelezo kwa kunsingizia nafanya kweli. Na nachofanya kinaonekana hata ukifumba kopi. Kwa yowezi kunchafua hata ukinchora kwa matope. Mtu matashike shoka dharani, hawezi kukata gogo. Kama wembe kwa usiweke kwa toto wadogo. Undisputed, guso ulipuka kufunge maogo. Shambosu kaze mzuri kama upaja wako mdogo. Nosije sema siku sema you should not see. Tunahona nja boxi, odoke from Mwanza above the rocks. Bora ukweli unaouma kuliko uongo na ufariji. Kwa mana siku wa ziganda hata ukizweka kwenye friji. Sometime bahati labda wite kwa kufikiria hijwa liniacha nipite. Kabidi nopite tu kwa speedy. Na sio kazi yangu kutapa tapa. Wezi kutuzia sura uloipaka taka taka. Akili yako imeenda mbali, ile tatukuta hapa, tuko hapa. Na uwanja ni mpana kama kwa Mkapa. Ni vita mura mano akuda wako mbari. Sitaji rafiki ambaye muda ye ajari. Sitaji kupambo mwenyewe na jua mini atari. Kwa ukitaka kunywa Serengeti ila maisha safari.
Atijanza jana hii ni kila siku. Mwendo kujichanga mpaka kinatoka kitu. Na tukiona kiu na kunywa maji matitu. Tumetoka chini na ndo mana tuko deep. Hii ni kila siku. Kila siku. Hii ni kila siku. Kila siku. Hii ni kila siku. Kila siku. Hii ni kila siku. Kila siku.
Imetibuka nungwa ipiti meli wala boti. Leo amelipuka wamekatiza sheli wakasmoki. Ukiwa sento kili questi haijiboti. Leo nimeshika spada na mkaza Usain Bolt. Sumu ya penzi kaunja bele siomi. Kwenye uandishi rapa kuletea kwele sioni. Si unachuki basi ongeza gele usoni. Afu msako wanyani kwa yongedele uponi. Mindo mwenyeji kwenye nyumba za wageni. Miruzi kawa wowo likatize magengeni. Naendesha game ya rap, mindo memkatia leseni. Mistari yangu na uza molu sitembezi kwa beseni. Na nkipigaga michele naenda zangu zenji jambian. Na mtoto mkali kama vile jini Subrian. Akifa ziku ya nachomwa kama banian. Vijiti vingi miripuko kama Taliban. RIP mama ichiki paji kinakuwa. Rapazo kwangwa wa vimbi mana nadawa kuchua. Hawa nipi mawa yangu angali nkuhai na wajua. Kawa juu stamina moja tu wengine wa mabua. Ukiwa snitch kunja, ukiwa hate funga. Niki bleach ujue ni speech ya kuwa teach funza. Mindo kiboko ya watoto mnawona masugu nunda. Kipima ni oversize utasema jinsi ya mbunda.
Usishangae
kulala maskini na kwa mkabos.
Usishangae
fanya kazi wa embassy kuvuta sport.
Usishangae
ukawa na kuku na ukala losi. Lo unafunga ndoa ya mkeka na rubber afu kwenye coach.
I might have a problem sometime. Na feel kama na deserve watoto wote wazuri waliopo hii sayari. Shout out to my girls walo graduate bila AIDS. Licha kuwa wanapata D toka primary. Dina with me a 1M ukichagua. Dina naitaji 1M ni buke dina. Family ni ule muda kuchagua pesa au dam. Forever ntabaki kwenye family. Turning my dreams to realities. Kwetu dreams inauliwa sana na realities. Man of course wengi tuna dreams in reality. Nyingi zinabaki kuwa dreams in reality. Bad till eternity. Bad like realities. Bad to the point where I doubt my humanity. Bad to the bone I'm giving starstruck to celebrities. Hiki soki bao ni ubao ka 70s. City girls wanna have fun and fito. Currencies paid in clito. I'm done with the makeups and breakups. Na weka delito. No more fugazi kushoto finito. Companies pay me USDs. Na demu wako ndo anataka USDs. Way young pretty girls fuck with me. Yani protecting na STDs. Ops wote wamekaa VIPs. Meza ya wanangu inaitwa MVPs. Middle finger kwenye stop sign. I'ma do this shit TID.
Better and bigger. Chaka mchaka chinja. Shida so mawazo ni mawazo ya netija. Mida ya tafrija kupiga kuku kwa mnija. Na nikija zeda kwe maninja kama tuko hija. Kinzana ilimbaya bada chapter ya ufunuo. Chakobu tangwa miwaya usidatishwa na mpasuo. Safisha rombaya. Safi kuvishe nguo uunga waya. Tamrango famu unetaje funguo. Man kilitaka zogo. Kaletea mikogo nsawo jichukia fujiletea. Sira kama mbogo. Kijua when it's niche na piga rungu za ugoko. You're the same at the beach. Yani beach kama koko.